msafi.com.
We mama, oh, 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 aya baba,
Miki Winzo,
Tami esta, nanuki amara, irakama yule nitampata, nye miesta, nanuki amara, irakama yule nitampata, oya kama yule, wakipindi kire, nye kama yule, akipika chakula sani malo paka nire. Oh mwaya, oya moyo wangu kamwaga, nye moyo wangu kamwaga, staki kupenda, staki tena mapenzi. Oh jamani, moyo wangu kamwaga, oya moyo wangu kamwaga, staki kupenda, staki tena mapenzi. Nilimpa moyo anishikie, sikumpa moyo aniumizie. Nikampa penzi kaniona mshenzi, kwaomba gala kami ya Kinyerezi. Kotamu wa mapenzi kaniona ndezi, lomi na umwasani malo sijiwezi. Mwaya, nye moyo wangu kaumwaga, oya moyo wangu kaumwaga, staki kupenda, staki tena mapenzi. O jamani, moyo wangu kaumwaga, nye moyo wangu kaumwaga, staki kupenda, staki tena.
O jamani, kama mziki nacheza mpaka asubuhi, kama mipombe takunywa mpaka asubuhi, sigala na ganja tavuta mpaka asubuhi, kama punye napiga mpaka asubuhi.
Ila ukiniambia mapenzi nitakwambia siyajui. We tatizo, moyo wangu kaumwaga, nye moyo wangu kaumwaga, staki kupenda, staki tena mapenzi. O jamani, moyo wangu kaumwaga, oya moyo wangu kaumwaga, tamiesta nanukia marashi, ila kama yule nitampata. Nye miesta nanukia marashi, ila kama yule nitampata. Oya kama yule, wakipindi kire, nye kama yule, akipika chakula sani malo paka nire. Oh mwaya, nye moyo wangu kaumwaga, oya moyo wangu kaumwaga, staki kupenda, staki tena mapenzi.
Ira mwambe niache utoto, malo mimi si wa ndoto. Ila mwambe niache utoto, ni mimi si wa ndoto, wangu mimi wa ndoto. Kanikimbia sani malo simu, nilimpenda jamani tonga moyo. Kanikimbia kaniacha meniolo, mama mama.
Oya moyo wangu kaumwaga, nye moyo wangu kaumwaga, staki kupenda, staki tena.
O jamani, kama mziki nacheza mpaka asubuhi, kama mipombe takunywa mpaka asubuhi, sigala na ganja tavuta mpaka asubuhi, kama punye napiga mpaka asubuhi.
Ila ukiniambia mapenzi nitakwambia siyajui. Anakubali sana wazee wa Sahilili Music. Anakubali sana producer Nicky Wizo. Anakubali sana wasee wa New Life, Astina Sita Gang. Anakubali sana mwanangu Nyausta Mr. BTT. Anakusalimia sana Obama Mjeshi. Anakubali sana Kipipa Miroe, Ababake na Nasri. Anakubali sana mitoto wa Kiburugwa. Anakubali sana mitoto wa Zindabako na Minori. Worldambu.com. Wea misima kusudi wa 66. Anakubali sana mitoto wa Tanga, mitoto wa Morogoro, anakubali sana mitoto alindi mitoto wa Mtwara, anakubali sana Tenga mbishi mbishi Tenga. Weze big boss ya sani seke amukulu baba amalo apake picha
Makongo makali kutoka wadachi msafi.com.